Ulondolozo olukhulu linkqonkqoza emnyango e-Build-It. Kunjalo kanye, uveka kuhle. Fumana i-1.8 by 2.1 meter aluminium sliding door nge-219999 kuphela. Ngumnyango ogqwesileyo ongawukhetha onzelwe ezo ntsuku zimnandi zasehlobo. Kodwa leqa, esi sulu siphela nge-8 kaMatshi. E-Build-It kuphela, apho ungazivulela iminyango yamathuba ngcono. Build it. Yes, we